Kasi kukilo mia hamsini Bile napatara utana mia nini Kuna muda kama siamini Na kuna muda nikana pina na jini
Sema
Wanapenzi lako ndege mti Niko mato ya joshe tulia mimi
Check on my brother
For your love let me sing sing
Anitwa chasu misa Hennessy Let's go sema
Tabu pipia kijiti Ukilamba unacheka Na kibaridi hiki Nyoze shina tano ya mke
People from Nairobi
Penzi alishikiki
Sema
Lino vyote temesha Situfunge muziki Nikoneshe jinsi na mechi
Kama uko single unasema de let's go
Mapose na me Weka mapose na me Mapose na me Weka mapose na me Mapose na me Weka mapose na me Mapose na me Mina mapose na me
Sema mapose na me
Mina mapose na me Mapose na me Mina mapose na me Mapose na me Mina mapose na me
Wadudu 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 wadudu
Tulikutana da sweet corner Nika muomba ungenamu Nika muliza wapinta kuona Akusita kanena Wawua Wawu kijiweni walandete Chochoro nakona kama zote Kama kweli na mpenda basi twende
Na kuita
kiwe We mshamba
Tuishi sote siku
Nyosha kidole juu kama natumia pesa kwa mwenye sema
Mayu kazaliwa Mungu kanijalia Jinzo kantunukia
Marangu
Zawadi kaniletea
Marangu
My baby my valentine
Yes, yes, sama
Can I hit the Mickey with them for the traders If you leave me a good time I swear You are like the oxygen I need to survive I'll be honest
Okay
Love in the thought of me I am so obsessed I want to chop your heart I
want to chop your
That's your name, my watch, let's go sema.
$1,000 I could spend for your head. Talk all they want, I don't care what they say Cause your mother, now he my con, they carry for my head Every night, now you I want, they carry to my bed Oh no no, don't tell me no 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 You can be my partner, never ride it solo though And we got no one lucky, no need to party whoa I feel it what I do
Oko single, na sema, yeah, let's go sema Check on my brother Others get trail and the building, let's go
Now you where they got my fancy
And the passage entertainment, let's go
Sema
Sema
Amo bebe Amo bebe na we Amo bebe Amo bebe Umeni teka Umeni shika swe
Amo bebe Amo bebe
Muna bala mwezi mchana Niki kutazama Mana mzuri sana Tena tuwa endana Janifata kambi Ikawakata Maisha kufata we Ukawakata Lele mina we Lele mina we
Mina we
Mina we Lele mina we
Waleko singwa na semaje
Rapa pa pa pa
Baridi mweza kona his Kama kikiridi poza na
kisi Yes, yes, sema
Haya, baby
Wee
Izo nyama nyama za kongeza na chips Kiuno laine bila ya glis Wakitusombo watu ita police Mana wape
Sema
Unajua Miss
Love Una nini
Ila nikiwa na wewe Ajuna tajiri
Wanangu wa yanka pigia kelele
Unajua
Sema Watch where you're going to check it out. Let's go. Simba nyosha mikono 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 mikono
chuchoko kodo kini kodolea mkonyezo mwezake na gilege juzi na soto juu limi nikolea mbwa mbele ya chatuataline sogelea tupendane tuwe katia makumbusho kanezi jazo watu some ni wake waficha ye wangu wa ndoto kima soma soma sitone na kifumba ni ya poa tu poa tu seme ni na mwanda fi ya poa tu poa tu mina ngangani ya poa.
Let's go. One, two, let's go. Kama uko single nyosha kidole juu. Kama unaipenda Simba piga kelele. Kama uko single piga kelele. Weka 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 kindege weka kindege sema.
Kiuna haya janga, na wala siya singida. Tango kifika mabinti kibaha wakia frika. Wakina rika wenye mivuto yenye wakika. Kika yao tu, aliwa soma nyo manga upo mefika. Viko nyali kubo ndundu wa mabinti.
Sike mpenzu wako, msike mpenzu wako.
Kitanga kweli wanatamba, msos ni meona. Ndiyo mana nakupa mkanda. Hata kama mgombo,
chepo safari.
Hiyo ndo kazi mjomba kama
anitwa Clay Safari, let's go.
Basi ndo mwaza kutanga. Ndiyo mana mumi nikatoka daka anja kwa watanga. Mwene kubisha jetanga, haka ikikizanga. Kitanga, tumize bichwa, nibaibu inakanga. Sikuwa dape ketu mambo apendo pusha. Hata mabinti wa kitanga we wanajua kuzinyuka. Cheki ya ina hizama kabila kitanga. Ndigo msamba mziku wa mwende hapo sonde. Mwende wa kitanga, oh, wanajua kujibamba.
Let's go.
She can take a whole thing day. Don't let you chase tonight.
kwa my brother Mchangila.
Nilianza na moja.
Mamenjioni from Bugani.
Sitoacha kukoma. Kujilangu tazidi kukaza. Wanajeshi kamili sio mgambo. Kwenye kimu hito kakitambo. Wacha nifanye mambo.
Matalia katogati.
Na warushe wanaonipenda.
Na wapesa wasionichukia.
Fini hutaki we ukae lazima. Tunuke tucheze. Mshike bega mpenda. Tukati ucheze na ye. Nikitivu mshangwe. Wanake. Mshike bega mpenda. Tukati ucheze na ye. Nikitivu mshangwe.
Wanangu walioko singo nyosha mikono juu.
Kazi uyu jamaa na mastaka za wenye jina ndani ya da. Zinikajia mimza wa wadana nikacho kwenye mata. Na shangana na maseke nimezidi wa manga. Mashakari kuwa kando. Nerisi mchizi bonge na mwana. Kumbe mgambo. Vitani awezi kushika zana. Kweri kufa kufa ana. Mimi amini ya leo sio ya jana. Vizuri kufa na ujana. Ila life ya dunia ni tamsa. Hizo sekunde na dakika bora zingerude nyuma. Niwe bonge la bitoze tasalam ninge. Ndiyo zimegongo kuta kusanuka. Kisha nuka na matuta ni meluka. Nimeguka siwezi tena nyenyu.
Okay. Sema.
Ata shabani ni tonya wewe ni rafiki ba. Nikapuza kwa kujiawe na mza wakita. Geto la dasta mina pia nikarikata. Nirisi kama nabanwa. Sina wewe ni okulea ukumia na feel pain. Nizetezi juu yako kama jeshila. Ulida iwa siku sita kukulipia madeni. Leo iweje uniingize mkengele.
Loki, all of them done they notice. I'm not joking, all my guys them know.
Check what doctor.
Since 06, I've been writing this story.
One, two, last year.
I know be OG, but if you ask them, they know me. I know they blow trees, only lonely me lonely. Music chose me, just know me. I'm never lonely. Sexy ladies, come with me.
Come on, go sing on a semi. Let's go, Sema.
She was a young motherfucker.
Naskia
unaruka matuta. Ivi na mi umesikia natembea na mafuta. Kanya mbia za makuluta. Kachedesha mafuta. Kashikishwa ukuta.
Naskia
kwamba na miela. Au mesikia umekawishe mekugera. Kauna pigia pita kisera. Demu mwenye mbao wana mbeba na kamera. Ivi ujaskia kwamba sima popo. Atuchaga kisemu ya kuluka gama popo. Ujana changa moto, yani nalewa juu chini kuna waka moto.
Umesikia, nasikia unavuzaga mua. Even now, nasikia unavuzaga mua. Nasikia unavuzaga mua. Even now,
nasikia unavuzaga mua.
Nasikia unavuzaga mua. Even now, nasikia unavuzaga mua. Nasikia unavuzaga mua. Even now, nasikia unavuzaga mua.
Unacheka na unachekeshwa. Upendo kweli upo brother. Mchawi pesa tu.
Bila kuku bila ta pressure. Shemeji analika tatizo lako wengi.
Kumaanisha nini?
nipo nyonyo, niko mbubu. Nilikosa weze ila chupu chupu. Eti chips ndogo, kuku nusu
malaya.
Unajua kukatika au mema
sama
kwa kia. Usitie chubi kwenye sugar man. Hakuna baridi, piga story vizuri na jirani. Wanda pesa kama jugu man. Kuna kiba mia.
Uko singo nyoshi ya mikano sema. Wana kaji ye, mimi baba yenu.
Kiweza ni chune,
mimi baza yenu.
Masela ye, nino mchizi wenu.
One, two, nasia.
Nasia,
unavosaga mua. Ivi na unasia, unavosaga mua.
Okay.
Bad man looking good in the air. Bad man drip to the car. Spot car, spot on the right spot. Bad man slick and you know. Bad man looking good in the air. Bad man drip to the car. Spot car, spot on the right spot. Bad man slick and you know. Me got a girl on me bed right now. She said she no one leave.
Let's go,
she said you got me. I want to spend the rest of my life with you. Me say no shit. Oh Lord, fly you to Maldives for a day, then we fly back quick. Then we take a quick jet, fly straight to Paris. You fucking with a cream de la cream. Say she never seen a guy like me. She confess.
Okay.
Say nobody hit it right like me. She confess. Bend down, get on your knees, girl. Never digress.
Where will you go single?
She really want a flirt with me. She wanna.
Who go single na semaje? One, two.
Bad man looking good in the air. Bad man drip to the car. Spot car, spot on the right spot. Bad man slick and you know. Bad man looking good in the air. Bad man drip to the car. Spot car, spot on the right spot. Bad man slick and you know. Can't seem to take my eyes off of you. Specially a bite and move. The way you hold that thing, me want to hold that thing. Baby, let me take a look.
Say my whole Lord,
me want all the girls in the whole Lord. I know what I'm doing is so wrong. But since no man can focus, we definitely don't give a fuck. She said, she know me got a girlfriend. And so what? What if I? What if I? What if I? What if I do? She said she know me got a woman on me bed. What if I? What if I? Oh Lord, what if I? What if I do? Listen to me quick. So me girlfriend says she wants me back home by two. What will I do? So me tell her say my car broke down at my two. Girl, I won't be home so soon.
Say my
whole Lord, you want all the girls in the whole
check
world.
Check out my naked yoni.
But since no man can focus, we definitely two. Don't give up.
Mama, you don't make me fall in love.
Let's go.
See, I never thought that I'll find someone like you. That would capture my heart and there's nothing I can do. I used to brag to my friends that I'd always be your play.
Uncle Singa.
But since I set my eyes on you,
one, two, let's
go. You don't make me fall in love.
Kama dada yako
toka pa
sema
yasa uniendeshe kama baba toka pa
moyo wako jote kiti siwezi kutendana hakuni
watu wangu mnasemaje
ninataka shisha 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 shisha.
Nataka. Single na semaje.
Woi 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 woi
woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi
woi woi
Ninunulie maji.
Show, come on and taka.
Ninunulie pombe.
Show, come on and penda.
Ninunulie.
Show,
come on and penda. Nilipie kodi. Kama na kwa sasa mimi.
Nikupenda na hapo wewe zako. Napenda shisha. Ninataka shisha. Shisha, shisha.
Kibudu mededi afanya utakavyo abredi baby baby to spend it
madam mbamba unasemaje sema
huko nishike huko
shika kiunoni
baby huko
seko maniga project lasia project Chaka doctor, kama doctor lasia. Mama inyo. Check up on Santa, I'm switching the beauty, come on now. Let's go. Hey, hey.
Uwe physical ushindani na vikaragos. Oh,
sema
vikaragos. Sije ukamwaga mwenzi ntalost.
Sema
tani maliza.
My brother Gabby.
Huko nishike huko.
Nairobi.
Huko baby huko. Huko nishike huko.
Na Mona Lisa na Aisha Wakati unanivaliza, unanivaliza Wewe ndio unanifanya, nifaya Oh, 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 wale vikaragosi Wapi, 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 wapi nishike Wapi nishike huku, wapi Ai, na enjoy mapenzi ananipenda walai
Sema
Squeezy kibosi Ai, mapenzi limefana kama suti na tai
Uko single na sio sema
Raha tu chumbani bafana bafana
Sema
Kitandani ananicheza shashe
Waswa yanga mnasemaje na sio
Maini paka banama Kendo kucha kani kuna kipere
Yes, yes, sema
Weze nula tulali
Tanda Waku watu na kesha kulala Koche watu Usiku ndo hatari Moto juu ya moto Tunazama sayari Yani jojo juu ya jojo Mina yeye pam 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 Yendo hawa miya dam Dam
Come, Crazy Foodie, let's go. Come on out, wait. Mama and Jenny.
Hey, baby, good morning.
Itika, how are you?
Misiko fine, toka jana usiku.
Usiku.
Misipoko na tuhani. Mi pressure ya wayu.
Ya wayu.
Na ogopa vinyani visiku ibe maibu.
Sema!
Oh, yeah.
Ba.
I love you more.
Let's go, Sema.
Na tukigo bana, tulize mishoko. Tunajuana, tachoka midoko.
Wewe mula tulali,
kitanda cha moto.
Wako kwa tunakesha kulala kati ya watoto.
Sema.
Ikundo hatari, moto juu ya moto. Tunayama sayari,
yani choto juu ya choto.
Mina yeye bambu. No, how am I
come on now, let's go, Sema.
Unafuni.
Wembo na uswaki. Unanuka mudomu.
Unafuni.
konyagi bona we ulewi we mbona ulewi umechanganya madawa eh kubabaku hey umuchu umuchu
I am Sava.
DJ
just yet, just some frequency, frequency.
So these bitches be bragging.
Shepa.
So these bitches be bragging.
How are you? Bunjan.
Yes, yes, Emma.
Come on, guy. How about it, gang? Mijao. Assalamu alaikum. Como estás, amigo? No más stop. Como ça va? Como ça va? Como ça va? Como ça va? Ay, ça va.
Ay, ça va.
Ay, ça va. Ay, ça va.
Ay, ça va.
Como ça va? Unyaka savana, chiga, bonu ya jete ya. Wente shot na mtata, asa. Aimanu ya sakuna, nangat na mshange pata pat. Ati koma savana, na mina nistandeli stento ima. Maskocho inge nkinga, segu palisela. Maskupu limizwa, shugu misumzi.
Ana chukule safari.
Kukosini ujinga, segu taka kwenda.
Kuvuta bangi ujinga.
Come
on, come on, come on, come on, come on, come on, come on,
come on,
come on, come on, come on, come on, come on,
come on, come on, come on, come on, come on,
Kama na kwa sasa mimi auna njaa tajiri auna kiu tajiri
auna bubu tajiri
kama na baya semeni
auna baya tajiri
uyo tajiri nani
chapa ngoma ya zuchu anapiga nani
I'm going to need boogie. Hello.
Hey, baby, please. Come back home, please. I need you now.
Kumbeshe muleno anataka ni rudi o. Au nini muna semaji. Na uliza niende le niaji.
Wanini uache.
C'est comme mes brothers Evans.
Merci à ce moment.
Na uliza niende le niaji.
Wanini uache.
Balalala.
Ma chérie, ma yo yo yo,
Sema,
ma yo motola, ma zinele, ma baby,
anita simi magari,
ma yo yo yo, ma yo motola,
Sema,
ma zinele,
baby, osi ne pa ne gejwa ne gejwa ne gejwa ne kudadiki, malala.
Nimepata mubabu, mubibi, mubaba, mumama, mukaka.
Malololo.
Sema!
Hakuna matata. Matata. Matata.
Ukipata mubaba, unasema.
Hakuna matata. Matata.
Mumama.
Matata. Matata.
Shekona kyo tuarefu kundani. Wanaki afupi vibange.
Ta 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 ta. You know, you know, you know. Nekupenda, nekutaka ni wewe tu. And I know, I know, I know. Nekupenda, nekutaka ni wewe. So, sinipa nigijwa, nigijwa, nigijwa ni malololo.
Let's go, Sema.
Malololo.
Sema
malololo. Hakuna matata. Oh matata. Matata. Tatatata. Hakuna matata. Oh matata. Matata.
Shika, shika, shika kinywaji. Shika kinywaji, weka mdomoni, weka mdomoni, weka mdomoni, weka mdomoni. One, two, let's go. Come on now. Semaye. Sema.
One day I used to call my mama.
My nigga Ibrahim, let's go.
To tell her that I'm falling low. And what she said, my mama. It's too early for you to fall in love.
DJ Ivan.
Mama, don't you worry. She's my glory, my one and only, yeah, yeah. Mama, don't you worry. She's my glory, my one and only, yeah, yeah. Baby, this love not for me. Baby, this love not for me.
Sema. Nico
single. You know that I'm single.
Check from Shamble the beauty. Shamba wazi kwa mjanja.
I'm single again. Who knows I'm single. Oh yes, I'm single.
Manager Rex.
Eric, I'm single again.
Check out my brother Eric.
I'm single.
Wanakuwa yako, wanakuwa.
Meta Bosti, Meta Bambelo, Metu MJ, Zazo Spi, Kana Chelsea.
Binadamu mwema
wemsema
kudada deki. Shemeji amefika ghetto, shemeji amefika ghetto.
Jaiva, huyo mtoto.
Apo kwenye pembe vimba.
Kutaka kwenye wauni tunanega.
Eti mtoto kalilia nini mtoto.
Kalilia wende.
Mtoto kapewa nini mtoto.
Kapewa wende.
Mtoto kataka nini mtoto.
Kataka wende.
Mtoto kapewa nini mtoto.
Kapewa wende.
Mtoto kauta. Mtoto kauta. Mtoto kauta. Mtoto kauta. Mtoto kauta.
Ipati na wachumba sana.
Sema.
Ina wachumba sana. Ipati na wachati bwana.
Ina wachati.
Ipati.
And it was such a company limited. Let's go. Sema. Ingejuta nige kosa
kuja kwenye. Ipati. Ingejila humo sana. Ipati. Ipati. Nisita uke.
Ipati.
Singe niteka sana.
Sema. Ipati.
Masha. Ipo. Kwenye.
Ipati.
Mwaga watoto bwana.
Ina
makasi. Ipo. Kwenye.
Ipati.
Mwaga madanga bwana.
Ipati.
Nasya
nye,
nasya
nye, nye pesi pombe,
wamdudu,
nasya nye, nasya nye,
tingisa tingisa tingisa,
nasya nye,
wale wasio katete katete tete,
Pablo,
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 Pablo, Pablo,
Pablo, Pablo,
Pablo, Pablo,
Pablo.
Mr. L.
Party na vigi.
Ingia bafuni. Ingia bafuni ukaongele sio.
Pablo.
Pablo. What
the fuck?
Vina chua. wanakwaya kama samaji.
You're now rocking with DJ Ivan GZ. Sako mwenyewe ni tajiri kinoma. Uko single ni tajiri kinoma. Sako tajiri chasi. Sham, let's go. And it's a rankada.
Sebe yegugum sabisa. Sebe funugum tembis. Eba tibagwa kneshani.
Come on now.
Au senka luba jimisa. Sebe yegugum sabisa. Sebe funugum tembis. Ai. Eba tu sebe drumuz on si.
Come on now.
Temba geko zongvi.
Abia.
Namba numa kori. Usebe jamu zongsi. Nagege lumaisi. Temba geko zongvi. Namba numa kori. Eba tibagwa bleshani. Sebe talugung jimi. Sebe yebugung sabi. Sebe funugung.
Rakada.
Bata bagwa bleshani. Sebe talugung jimi. Sebe yebugung sabi.
Mademo upwana semaji. Napenda kunywa coca coca.
Opinga ne boba. Nagusek figa ma boza. Nagusek figa ma boza. Oh, boba boba boba. Opinga ne boba. Nega selile sa posta. Manjele pila uga bani. Zanguza bani. Zanguza bani.
Check for Mr. Ennis in the building. You know how it is, let's go.
Zanguza bani. Zanguza bani. Zanguza bani. Zanguza bani.
Come to let's just summer.
Dipache, Zafelo. Dipache, Zafelo. Dipache, Zafelo.
Ibra.
Dipache, Zafelo.
Mameni.
Dipache,
summer.
Zafelo. Dipache, Zafelo.
People from the UK.
Hello.
Sema.
Dipache. Hello. Dipache. Hello. Ufunang im surprise. Engim jitsi hello. Marubata dipache. Hello. Ufunang im surprise. Engim jitsi hello.
One, two.
Dipache.
Singoni tajiri huba babake wa 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 wa
Проделана
сама не
tena kabisa kana ushanga
na huko kana huko kana huko ana ufala
kana huko kana huko
nile kuona wanangu kina DJ Ivan
wana wanangu kina Chino umetoka Batan nikawa na wanangu kina Papilo
tunakunywa badan
ile kuwa na wanangu kina Po tumechili maskani ile nipo na wanangu kina Bwai ndo ikapita bebe vani sina zalio bebe imewaka na show
shoka
sina kibunda bebe imetaka by show show
shoka
sina zalio
bebe imewaka na show
shoka
sina kibunda
bebe imetaka by show show mbuzi kanguka kwa muza supu
sema
hello
Mademo upo anasemaje?
Niseme
nisema.
Niseme nisema. Huyo mtu
mkaka mweusi.
Sasa
ana utamu. Mkaka mweusi. Mkaka mweusi. Mkaka mweusi.
Niseme nisema.
Mkaka mweusi.
Niseme nisema.
Mkaka mweusi.
Huyo mtu
ana utamu.
Sasa mama.
Wanaume weupe ni wakina nani?
Aye.
Zuchu chu chu.
Achi no wana man.
Zuchu chu chu.
Dali. Dali.
Sema dali. Umenona.
Dali.
Umenona.
Dali.
Una kitambia.
Dali. Dali. Dali.
Sema.
Nipata
nitaku
Dali
Nikikupata utaku
Dali 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 Ayana Maino shala ngengondo Dali Dali Isona Tingalana ang sakon Siti Tingang sakon Usuta luspanana Wasala na funipon Wasala na
Mademo aliopaka kirangi kichwani Mademo aliopaka kirangi kichwani ni manini
Ukoza kongoro Kongoro Kongoro
Wewe
Kongoro
Wanini 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 mimi wanini
Wanini Wanini Wanini mimi wanini
Kama uko na kunguru piga kelele. Sherko na wake wote walio refuka, warefu yani tunawasemea au sio? Wanawake warefu wawindaji. Wanawinda kunguru. Let's go.
Uyo uyo. Uyo uyo uyo.
Sherko na wote weupe.
Uyo uyo.
Sema
nilikuwa na mpenzi 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 mpenzi. Nikasema kumuacha siwezi 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 siwezi
Sema
Akanifanyia ushenzi 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 Nikachukia mapenzi mapenzi
Sema
Leo kanza kunita bebe
Ananita bebe
Ananiona mibwebe
Ananiona bwebe
Anajilegeza le
Demu wane kunyo pombe
Anatakate
Demu wane kunyo ile kitu waishushi mikono ni nani
Fokoza kongoro
Wow
Kongoro.
Ane kunywa nini?
Kongoro. Ukoza Kongoro. Kongoro. Kongoro.
Demu ane kunywa nini?
Kongoro.
Yule aseso cha mikono.
Wanini? Wanini? Wanini mimi? Wanini?
Wanini? Wanini? Wanini mimi? Wanini?
Wanini? Wanini? Wanini mimi? Wanini?
Wanini? Wanini mimi? Wanini?
Ukoza Kongoro.
Kongoro, Kongoro,
Anemba Vocha,
Kongoro,
Anemba Buku. Oh, Anemba Buku, when you Kongoro, Tafuta Ela.
DJ Ivan.
Ndio basi tena. Haunipati,
haunipati tena.
Oh, ndio basi,
ndio basi tena.
Haunipati.
Kama uko single,
haunipati tena.
Na uko huko, kujitumisha mese. Na uko huko,
kunichepa rankudu.
Na uko huko, kujitumisha mese. Aiko huko, kunitaiza baby. Oya kanza kunita be.
Ananita be.
Hivi ananiona mkwege.
Ananiona mkwege.
Anajilegeza be. Anataka tena mshuke.
Fogo za Kongoro. Kongoro. Kongoro.
Hello, greet everybody for you. Tadi joshu shake pele. Moti so fumotele. I go make you Joe Dada. Say you get Titi power. Sweetie Basti, I'm a lucky too. Shinji Kakawa. Jesu Christi Lobawa. Got them falling Yakata. You know I see Sabi girl. They do
Sema.
Sabi. I know fitness, you know go fit in my shoes. High fashion, Jimmy Choo's. Wanna sip some gin and juice tomorrow. Let's be looking for you now. I go make you Joe Dada. Say you get Titi power. Sweetie Patsy, I'm a lucky too. Chinchi Kadawa, Jesu Christi Lobawa. Got them falling Yakata. You know I see something
that
you
do. Mzungu in the building. Kitu.
C'est la techno Soukous à Willo Longomba, le propriétaire de tous les dossiers. Hey, 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 hey. Avec la participation de Jocelyne Béroa. Hey, 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 hey. Ah, go Afrique, Afrique, c'est comme tout le bibamba. Nous on s'obamba.
Ouais.
Pinch, pinch, na yo. Otunga me kabingi.
Assiette ça me gousse qui tu nous
Mwana
kwa mevwa kofua mvwe. Ale vwa kofia mvwe mvwe. Tuene rasta.
Antu avisa el di le kawu apense o.
Let's go,
Attends, je vais partir le coupé. Oh. Ah, on dit premier gaou n'est pas taou. C'est deuxième gaou qui est Nyatao.
C'est ma ouais. You know this motherfucker.
Next level.